ZWAP.com.
Yeah, me, this is Chum.
God's favorite rap. Vakanifusa veni mvela ni laka laka Inendine Christ, lava lava Vamushe vini konga chino chaka That's why ningo jumpa, mapalo ya paka Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Olovi fute buanji tungo jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Olovifute buanji tungo jumpa Hauka mungo jumpa, vindu vavuta Tufuka nina yesu na faith yokuta He got my back, he never seizes Olovifute buanji vidi vivevi Your boy is not local, but I'm still laka Na flow so clean, ni white mukaka Mavuto ya kabwela tia chachipaka His goodness and mercy, ni fulu musaka Ha, enjoy Muli yesu life, enjoy enjoy Ninsamwa sana, oh boy Vakanifusa veni mvela ni laka laka Inendine Christ, lava lava Vamushe vini konga chino chaka That's why ningo jumpa, mapalo ya paka Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Olovifute buanji tingo jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Olovifute buanji tingo jumpa M-Kwai 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 Jumpa M-Kwai 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 Jumpa Benzo niseka kunkala ningo papata Ati ine nenzo nunga chemu nkwapata Benzo kanga vi life nenze cheneka Nenzo funa kumwalogo no vileka Ndafya life inalimba nenze stranded But my God came through I was loaded Fonse vina chinja ni chosa chema zale Now the yo call me Mr. Hundred Ndise tiliko Hechoze ni people Chimwana chamfumu Tizuja na rumu Vakanifusa veni mvela ni laka laka Inendine Christ, lava lava Vamushe vini konga chino chaka That's why ningo jumpa, mapalo ya paka Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Olovifute buanji tingo jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Jumpa, jumpa Olovifute buanji tingo jumpa M-Kwai 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 Jumpa M-Kwai 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 Tingo Jumpa
Yellow hole look me